madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Abdicasiis Maxamed Xasan Laftagaray iyo waliba uu shidkay xarunta tababarada macallimiinta Koonfur Galbeed oo laga dhisay magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelteerkan ee dawladda Koonfur Galbeed munaasabada shidkooda madaxweynaha wayba ku qayb galay wasiirka wasaaradda walbarshada hidaaya tacliinta sare ee dawladda Koonfur Galbeed Marwa Zahra Cusmaan Axmed gudoomiyaha degmada Baydhabo ee nadduqa magaalada Cabdullaahi Cali Watin iyo masuuliyiin kale xarunta shidkay madaxweynaha iyo waliba ku koobanta qayb shir duban yoona nagada doonta towalla ka bara doona macallimiinta Koonfur Galbeed si korlan kagaada tayada macallimiinta in koreen gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watin ayaa ku hadlay shidkooda xarunta cusub
in macallimiinta may buu oo ardayda walaal dhigay may buu helan aqoon may buu tayle iyo may buu helan arimay muhiimada loo marka ma nagaani wasaaradda walbarashada iyo hoggaanka ee Koonfur Galbeed oo may raayso horumar badan may buu deegaanka Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo may buu ka soo dhan arimay ba maraysay oo tayada oo may bolbarshad may ba koran qaadonto iyo aqoonta guud ahaan ardayda deegaanka Koonfur Galbeed iyo gaar ahaan magaalada Baydhabo markii aan ka faraxsanayna wasaaradda may baan ka mahadnaqaanayaa yaan dadaalkii iyo juhdi dheer ee bogey galay wasiirta wasiirsaar iyo timshe idan ka mahadnaqaan marka harunta inshaallah ma rajayn may baa inshaallah maro inshaallah geeb gaad doonto
dhanka kala Marwa Zahra Cusmaan Axmed wasiirka wasaaradda walbarashada hidaaya tacliinta sare ee dawladda Koonfur Galbeed iyo dhansha way baa ku hadlay sada harunta muhiimyaan kaanta macallimiinta deegaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya
harunta tababarka ee macallimiinta haruntan waxay aad iyo aad muhiim ugu tahay Koonfur Galbeed especially because so far waxa training gareenay ee 1200 oo macallimiina haruntan waxay noqon doontaa oo ka wada imaado state ka oo dhan degmooyinka kale to dhan halkaan lagu waxeya waxaan haysanay ee harunta oo bar oo yar oo ku meel gaar ah oo ku sameen jirnay training kaas marka alxamdulillah tookadan waxay noqonaysaa xaruntan waxay noqonay ee GF ay leedahay oo maxallaha macallimiinta gabdhaha iyo macallimiinta wiilasha ee helaan meel ay available u ah ku nastaan ama maalmaha ay joogan tababarka loogu help gareyn doono marka waxa aad ugu mahadinaya GPE iyo wasaaradda federaalka oo naga caawisay in maaragtay haruntan available ay noqoto aadan mahadsantiin
inka dambeyntii madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagaray iyo wasaaradda walbarashada ku mahadnaqay dadaalkii kabiide sadelan helay lahay macallimiin xirfad sare leh
aad salaan ilaahay baa mahadle maanta noo suurto geliyay in aan dhagax dhigno haruntii tababarka macallimiinta Koonfur Galbeed oo muddo dheer dadaal badan ay ugu jirtay wasaaradda waxbarashada sidii loogu heli lahaa xarun macallimiinta lagu tababaro maanta ayaa Ilaahay noo soo fududeeyay laguna guuleystay in la dhiso waxaan rajaynayaa in macallimiinta Koonfur Galbeed ay heli doonaan xarun tababar iyo deegaan ay aqoon kororsi ku sameystaan waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo cid allaaliye cid naga kaalmaysay oo fanka bixisay oo ay ka mid tahay Salwa iyo hay'adaha kale oo kaalmada dhaqaalaha bixiyay intaba waa ku mahadsiin siyaaso kale waxaan u mahadcelinaynaa mashruuca kambaniga la siiyey oo la rabay inuu asagana uu wax qurux badan oo wanaagsan dhiso oo u dhiso macallimiinta ayaan rajaynaynaa aad iyo aad u mahadsantiin shaqo wanaagsan sharaf iyo karaam ay noo tahay dhagax dhigaan maanta
hirgelinta xarunta tababarka macallimiinta Koonfur Galbeed way banaagda doontaa towalbadan ku bedela doonta tayada walbarashada macallimiinta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya